Omukwano gocha bay era kati nsaba kumukisa gonda ngumba.